nina maombi mengi Mungu nitene ombi langu kwako Baba unisikie mimi naomba nizidishie upendo niwapende wengine kama wewe Sikini tunakuomba ututendee.